shati ananga kambini. Adui bado anajipanga na mimi. Na siko na nguvu ya soda na mimi. Wakileta visa na wachinja bari. Ukinua kidogo, tell me I like that. Come on, I'm a young woko. Tell me I like that.
Naruka, rau kipepea angani kashuka. Staki kukuuza kama mangi kwa duka. Enda no mini muhandi utoni choka.
Ukinua kidogo, tell me I like that. Kama unamenya muoko, tell me I like that.